Intro.
Yeah.
Uh-huh.
Kichwa kimoko.
Oh yeah.
Kimezunguka na watu zaidi ya billions, trillions, zillions, mimoja. Yeah. What's up, kubais?
Yeah, yeah.
Shabimi, baby. You know.
What?
Machizi wangu wote kono juu. Hella back at me.
Hella back, go.
My dude, bigi kilele. Bigi kilele.
Kubais, sir.
Bado mzule nchisogeza mstilaka Dr. Dre na mikoko na yongeza Siuni nina nini na wapa tupi nini mepanda ni mepanda Wezi kushusha chini Oh Let's get it wrong But the flavor kolomba gong kama nika kimo Nobody can stop the door Semi vibaya, wale sina ni mbaya Sometimes, let me feel them in the words I defy
I'm fire
Kweli hatu kusawa, wanda down ni memini Nyendo mloni petition, na leo mna ni fitini Love the nini nimekosea, o wapi nipotea So vipi nitaponea, nanionea Yote yangu juu ni shika na ogelea Nilikuja ni kaweza, hivu swezi kupotea Mama too, meaning now I mean it's mama come a real blue Come on, toes in the wangu, do my fans when you feel me Your eyes is candy, wangu, joni kuta ni me chill Na meaning ipo day, na ridhika ni patacho Shukwa ni kwa mola kwa kunijalia macho Naona, najua, you be a do yangu You be na wazo zake, na you be hajui zangu Mama na nipa moyo, na kubana misele Na wacha mapo yoyo, you minus mama mbele Mina shanga, wanapo ni chukia hata bila ya kisa Aringanishi umri wake na wangu Chuki zake kwangu Anajarib Lakini hata weza Kwa jezo zote limradi kunipoteza And mind me we show Chuki zote kwangu mimi Kesho yake ana flow Kama never flow mimi
Let me show you how we do this. Very easy, man.